Teacher, I'm gonna let you know.
Umeni washa sha, umeni washa ye,
eli wa dada.
Umeni washa sha, umeni washa ye,
eli wa dada.
Umeni washa sha, umeni washa ye, umeni washa sha, umeni washa ye.
Paka wiwi, paka wawa, paka diwi, paka dawa, paka diwi, paka tawa, paka wiwi, paka bwa. Champagne, shampoo, wape watoto, zije na moto. Champagne, shampoo, wape watoto, zije na moto.
Ela é irrenda pra tu.